Yo, 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 oh no, baby, this is Trevor, your daddy. Is he a token of love? Pinako, oh, boy, baby, see where you're at. You're not your color, to be all the way. Ebyo byonna byakuyiya, gezaako kuyiya Mungu yandaba. Oli kirabe kyajja mu bulamu bwange, n'otuukiriza esala zange. Bwe wayita erinnya lyange ti daddy, daddy. Emmanya Sherina yampita, wagala nnyo okufa. Sherina ye gwe gwe nnina, gwe Mukama gwe yampa. Yerinnya lye nakuwa. Wagala nyo kufa, Sherina ye gwe gwe nina, gwe Mukama gwe yampa. Simanyi chakuwa, simanyi, tibinji byokolanga tomanyi. Sikundanya kubanga bomanyi, tonyiganga, ekiba kisobya olusi n'enkuba. Waliwo wenzire wakanga obudde buyise, mbere yo ng'omutima guluma. Omwana wangu w'obuwala, kikyoyagala nengezako Sherina nkuyiyize. Wagala nnyo okufa, Sherina ye gwe gwe nnina, gwe Mukama gwe yampa. Yerinnya lye nakuwa. Wagala nnyo okufa, Sherina ye gwe gwe nnina, gwe Mukama gwe yampa. Simanyi kya mwana wange gwe nnina. Ulirize netanda nkusibirira. Waliwo abatafuna kaseera ko, ne bababulirira. Ulina mwesubi mwana wange nawo ndaba. Kuzanira mikwano mingi era giraba. Toyawukana ku bantu, obanga n'omutima oguyamba. Newe ndiba nzaye, bavudde musebadde mpomera bweti. Tosulanga bantu bo, wekumanga nawe nsagiraba. Tosulanga bantu bo, nawe nsagiraba. Wagala nnyo okufa, Sherina ye gwe gwe nnina, gwe nnina, gwe Mukama gwe yampa. Yerinnya lye nakuwa. Wagala nnyo okufa, Sherina ye gwe gwe nnina, gwe nnina, gwe Mukama gwe yampa. Simanyi kyakuwa. Wagala nnyo okufa, Sherina ye gwe gwe nnina, gwe Mukama gwe yampa. Yerinnya lye nakuwa. Wagala nnyo okufa, Sherina ye gwe gwe nnina, Mukama gwe yampa. Simanyi kyakuwa.
Maximum respect the King Saha.